I see you. Serif, nikifika kwa kona keti na simama, sije tulia na ngaika na chutama, kesho yangu kama litumia jana. Hai, nikikupoteza sahi, takupata lini tena. Umekuja kitali, fanya siku yangu iwe njema. Meniroga tena umenipagawisha, pagawisha, pagawisha. Menifanya zombie tena ukanikamilisha. Come on baby girl, nitakupa kila kitu changu, hadi penzi la mama yangu. Nitakupa kila kitu changu, hadi penzi la mama yangu. Just say yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Your papa gonna like me, your mama gonna say that's the boy. Your papa gonna like me, your mama gonna say that's the boy. Your papa gonna like me, your mama gonna say that's the boy. Your papa gonna like me, your mama gonna say that's the boy. Cheza sharumba, chamzito na mpunga. Kama ni cinema umeshinda kalash, kabla hujatema mimi kwako menas. Girl, I'm a real man on my own lane. You're the real girl kama huru lane. Kama dam unanikimbia kwenye vein. Kila nipe japo kidogo, kama utamu wa mogo uonje. Mindo wako kigogo, sarakasi cha chilma ni fongo. Nitakupa kila kitu changu, hadi penzi la mama yangu. Nitakupa kila kitu changu, hadi penzi la mama yangu. Just say yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Your papa gonna like me, your mama gonna say that's the boy. Your papa gonna like me, your mama gonna say that's the boy. Your papa gonna like me, your mama gonna say that's the boy. Your papa gonna like me.